Gate-Dash Music.
World famous.
Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Akabandamu government.
1, 2, 1, 2.
Akabandamu government. Team Mike, you're by my side.
Banana chongo.
Big one for. Big one for. Big one for. Tambolo wuli lwa mafuri deta. Kolabo ni machi ya sina na teka. Dili muji, mbuka vendiri muji. Dega na naifi kuminwe. Chika nikonya chikumine.
I was born to win. Zaka shongola po bendiri. Noti no shusha na party cause game uyene tichaya ni friendly. Chima chakanga ni performa. Bama tantama na ote assembly. Bano na chongo hizi vika sima magesa no dele la bambuli.
Shaba jaba kausha, shaba jaba kausha, shaba jaba kausha, shaba jaba kausha. Shaba jaba kausha, shaba jaba kausha. Jamaica couch, Jamaica couch, Jamaica couch, Jamaica couch, Jamaica couch, Jamaica couch. Sumina ni nebo fe king. Born to win.
Ichi chaba de basa kwa ta koshon. Bali joki wa shitanga promotion. Bali fumo ku kwa singa commotion. Kuli ya depression and no solution. Blind drink ila bela hiccup. With a mix in a syrup. Muchi kapu na da wanda fakola. Zimuli chila nembo wa ni suko. Na cheva tupuma na shakali. Nambo kumyeba zifuta besha. Bali suku tengini na territory. Bate kithingi ni Pwede mafike lesha kilako. Nikaucha takwamo utalika komu. Inevilingi la italu kilako. Nikaucha takwamo utalika po.
Jamaica couch,
takwamo utalika po.
Jamaica couch,
takwamo utalika po.
Ya koni mani ni wana beba shita misbehave. Mza seven zela po don't worry. Tinga pange chokos if you talk money. Zimu zimangala baliani. Zanga sizo shote sapo ndepo za kazi. Bati this money jack chani. Voucher, ame voucher. Na kagelo keka kamba vauga. Spitting fire versus ponga na choma. Ni pembela lelo ku outa. Mulolo after mulolo cheki. Kasila pwanyila po powder. Bashusha nandane mukadi. Kanshiba nona chongo ndiye ba founder.
Straight out just from ZambianMusicSite.com.